SBS Radio.
Biilka korontada shirkooyinka bixiya waa ay kala duwan yihiin, balse waxay tahay in la ogaado waa marka aad bixinaysa lacagta iyo waqtiga aad bixinayso iyo muddada la isu qabto inta badan waa isaga mid. Biilku waxa uu ku tusayaa waqtiga aad bilowday isticmaalka korontada iyo waqtiga uu dhammaaday ee lagu jaajgareynayo, iyada oo sidoo kaleetana korontada inta aad isticmaashay awooddeeda ay ku qoran tahay, iyo sidoo kaleeta inta lagugu dhuftay lacagta lagugu qiimeeyey, iyadoo sidoo kalena ay ku qoran tahay in lacag dheeraada lagugu leeyahay iyo in kaleete. Paula Comboy, oo iyadu madax ka ah shirkadda mas-uulka ka ah arrimaha korontada ee waddanka Australia, ayaa waxa ay leedahay iyadoo arrinta ka hadlaysa.
Your bill may also be used to inform you of a price change. Price increases have to be notified to customers no later than your next bill. So it will say your price will go up the next bill if in fact that is the case. Your bill will also show how much energy you've used compared to households of the same size in your area. It will tell you whether the bill is based on an estimate of the amount you've used or on the actual amount when a meter reader has come out. It will give you information on how to contact your retailer, and then importantly as well of what number to call for any faults in electricity or in the case of
bilkaaga waxa laga yaaba in lagu soo qoro xog ku saabsan lacagta lagu leeyahay, iyo sidoo kale lacagtu hadii ay korodhana warbixin ayaa lagu soo qoraya lagu wargelinayo oo u dhaxeysa ugu yaraan labada biil. Sidaa daraadeed waxay leedahay lacagtaadu kor ayay u kici doontaa biilka soo socda waa haddii arrintaasi ay jirto. Taasi waa mid. Biilkaagu sidoo kaleete waxa uu tusayaa qadarka korontada aad isticmaashay marka loo eego dadka amaba inta aad ku degan tihiin guriga. Waxa kaloo ay sheegaysaa warqadda biilka korontada lagugu soo diray in haddaba korontada qaabka lagaga qaadayo uu yahay qaab qiyaas guuda, iyo sidoo kaleete inuu yahay qaab isagu ah waxa aad isticmaashay oo xaddidan oo nambarka la raacayo. Waxay ku siinayaan xog ku saabsan sida aad ula xiriiri lahayd shirkadaada ku siisa adeega korontada, iyadoo lagu siinaya nambarka aad ka wici lahayd haddii halkaasi arrin emergency ay dhacdo. Si guud ahaaneed waxaad helaysaa biilkaaga korontada bil kasta amaba saddexdii biloodba hal mar, iyadoo sidoo kaletana inta badan 13 beri aad haysato si lacagta aad isaga bixiso. Waa muhiim inaad fiiriso lacagta aad bixinayso waqtiga ay ku eg tahay, iyo sidoo kaleeta in haddii waqtigeeda aad ku bixiso aad helayso kharash dhimid, iyadoo sidoo kaleetana aad waayayso kharash dhimiddaasi haddii waqtiga aad ku bixin weydo. Canthia Gebet, oo ah iyadu mas-uulka cabashooyinka biyaha iyo korontada Victoria, ayaa waxa ay caddaynaysaa inay jiraan jidad fara badan oo lacagta lagu bixiyo markay korontada noqoto, iyadoo ka mid yihiin boostada iyo sidoo kaleete telefoonkaaga adoo isticmaalaya debit kaarka ama credit kaarka, sidoo kale online bankingkana waa laga bixiyaa. Mar kasta laakiin waxaad fiirisaa lacagaha qaabka aad ku bixinayso in ay jiraan wax kaloo gaara oo lagu jaajgareynayo. Waxaa kaloo sidoo kale muhiima dadka marka la eego si gaara weliba dadka iyagu ka qaata santarliinka lacagta in ay ogaadaan inay fursad haystaan ay ku bixin karaan si toosa lacagtooda iyadoo laga goynayo santarliinka lacagta oga soo dhacda. Sidaa daraaddeed waxaa laga qaadayaa toddobaadkii lacagta lagu leeyahay iyada oo la isticmaalayo santarliin bay waxa loo yaqaano. Shirkadaha adeega korontada bixiya waxay siiyaan dadka iyagu macaamiisha u ah kaarad iyagu si habsamiya ay ku bixin karaan lacagtooda. Waxaad kaloo sidoo kale weydiin kartaa shirkadda in aad qaabaysato lacagta qaabkaad iskaga bixin lahayd. Haddii lacagta aad bixin weydo, weli sidoo kale waxaad haysataa fursad, sida ay sheegayso Paula Comboy.
Retailers are required to help customers who are having trouble paying their bills. So call your retailer to find out what assistance they can provide you. Now that might include an extension of time to pay. It might be about putting you on a payment plan that you are able to meet, or those bill smoothing arrangements. They also have access to their hardship program. So if you are struggling to pay your bill, don't let it get out of hand. make sure you call your retailer.
Shirkadaha adeega korontada bixiya waxaa looga baahan yahay inay caawiyaan dadka iyagu macaamiisha kuwaas oo iyagu haysta culaysyo dhanka lacag bixintooda. Sida daraadeed wac shirkada ku siisa adeegaasi korontada si ay kuula baadho qaab ay kugu caawiso si aad lacagta isaga bixiso. Taa waxaa laga yaabaa inay ku jirto in lagu kordhiyo waqtiga lacagta aad ku bixinayso, waxaa kaloo laga yaabaa in lagu geliyo nidaam ku saabsan qaabka lacag bixinta si aad lacagtaasi si dhib yar isaga bixiso. Mar walba se ha sugin inta hawshu ay ka weynaato oo ay farahaaga ka baxdo, waxaad hubsataa in aad wacdo shirkada adiga adeega ku siisa sida ugu dhaqsaha badanna si aad xal ugu hesho arintaas. Marar badan shirkaduhu waxa ay leeyihiin online oo laga helo aabka oo lagala socon karo inta aad isticmaashay korontada. Waxaa kaloo sidoo kale jiri kara sida ay sheegayso Cynthia Gebert in aad adigu si gacantaada aad ku eegayso iyo indhahaagana aad u adeegsanayso in aad kontrooli karto adeegsiga aad adeegsato korontada. Waxaad tagaysaa goobta laga kontroolo korontadaada ee nambarku uu ka socdo, fiirina markaas nambarka ay taagan tahay aroortaas aad fiirinayso, adigoo isla markaana yareynaya isticmaalka aad isticmaalayso. Kadibna aad aroorta dambe u soo noqonayso ama maalinka dambeba waqtigay doontaba ha noqotay aad imaanayso, eegaysana nambarkii waxa iska bedelay, markastana ku dadaalaysa inaad xakamayso isticmaalka aad isticmaalayso korontada, kadibna aad qiimeyso in halkaasi wax iska dhimay. Laga yaabo inaad wax badan halkaasi ka dhinto oo qarasha oo kugu socon jiray. Haddii wali arrin khalada ay jirto oo dhanka biilkaaga ku saabsan, waxaad wacdaa shirkada ku siisa arrimaha korontada adiga oo markaa weydiinaysa in mas'uul sare lagugu wareejiyo si arrintan si fiican loo eego. Waxaa kaloo jirta iyadana in gobolkaaga mas'uulka cabashooyinka ee ku saabsan arrimaha korontada iyo biyaha in uu yahay free oo halkaasna uu ku siin karo kaalmo aad u fara badan, ay ka mid tahay in turjumaan xataa lagu siin karo. Adeeg bixiyaasha korontada waxaa saaran waajib oo ah inay kugu wareejiyaan turjumaan haddii aadan Ingiliishka garanaynin. Sidaa daraadeed, Ingiliishkaagu haddii uusan ahayn luqadaada koowaad oodan markaana fahmaynin waxa biilkaagu uu yahay, ama sidoo kaleete markaad la hadlayso shirkadaadaba waxaad weydiisataa inay kugu wareejiyaan adeega markaasi turjumaanka.
sbs.com.au